Chino.
Yeah, yeah. PNC.
E-timing.
Live.
Awali nilidata na woya. Pigo zake caption na dora. Moyo nikajikuta ni full up. Gafla kayona posti ya Sara.
Toto lipo sexy, sexy. Kumbikone ndiyo wake XC. Kinyamwezi nikaona so freshy. Nika swap ili ni mwone mwingine.
Mara nakutana na Paula wakajara. Anavu waka waka yupo juu ya mnara. Mawaza kani chia mkatamani kumnawa. Kuswap tu na muona live wa star.
Anyone mwa TikTok, TikTok watantoa roo. Watantoa roo. Watantoa roo. Wani mwa TikTok.
Acha nipishe mwenzako mimi.